Nasenga na zamba lola landela balo sambo akala nasala na bosana yo yebi ba priorité a bien bien viande kasi yoko na bosani papa nini faki nasenga na sengite anzambe
Come on.